It's DJ 7, man. Worldwide, baby.
Oh-ho! I'm in your company, Q, and I'm your MC, you're the South Yakinanda. Simba Mogo. I'm champion, I'm skills, and DJ Chicho. Ana Kubali, and I'm your producer, Kenny. Mikono Adimu. Atari.
Lakini salama, yamani, basi tena oi baba. Nipe, tena.
Hey, yo, Kenny.
Nikiwa ita mnakuja mnapiga makofi. Nikiwa ita mnakuja mnapiga makofi leo. Nikiwa ita mnakuja mnapiga makofi. Nikiwa ita mnakuja mnapiga makofi leo.
Akina mama cheza leo. Aya wana kucheza leo. Msipocheza tawajua nani. Msipocheza tawajua nani. Hatuna cheza paka subuhi. Mtena wanaku paka subuhi. Haya masela paka subuhi. Alo we, alo tena.
Siku ya leo furaha, tunafurahi. Soga karibu, sicheze mbali. Siku ya leo furaha, tunafurahi. Soga karibu, sicheze mbali. Ah, DJ, Django Makari. Nikatangata kiki, nikataone.
Nkojo
Goma bila kulewa ntaicheza aje mie. Goma bila kulewa ntaicheza aje mie. Usinikataze kulewa, niache nilewe. Usinikataze kutinga, niache nilewe.
So chingiri wanzuki champumu. Ukinipa mimwe zako minarewa.
DJ, Django Makari. Ikatangata kiki, ikataone. Uweze roba ya nanapa wezome. Ikatangata kiki, ikataone. Uweze roba ya nanapa wezome.
Nauliza kuna nini.
Happy birthday.
Atucheze tufurai.
Happy birthday.
Minauliza kuna nini.
Happy birthday.
Ibasi tucheze tufurai.
Happy birthday.
Nipe, tena, wefungu wa champagne. Basi tena kuna maji mama.
Tumwagie.
Weka tena kuna maji.
Tumwagie.
Kuna maji mwamba.
Tumwagie.
Kwanza na hizo pombe.
Tumwagie.
Na hizo bia.
Tumwagie.
Ona kwanza na hizo pombe.
Tumwagie.
Na hizo bia.
Tumwagie.
Atari, atari, atari. Nakubaliana na DJ 7 mtumba.
You know what? It's DJ 7, man. Worldwide, baby.